Nifanye hii kama sifanye tena kuja deck. Bobo, I'm taking Bongo rap to the next levels. Mwambeni yule mtoto moto huu,
moto huu
haingi kitonga tacho kipata ni wifi. Kwa nacho kifanya katika round here party hata sale mana ni meza na plan B. Young king flows out za kitozi zimekataliwa, ni uchafu kama kinga zilizovaliwa. Minataka kile kiti kilichokaliwa, smendi mikuchana sana babu ndo nilipozaliwa. Sikie sasa, minazisaka chapa nikijikita kapuni na bonga na lamata. Najicholea mistari kisha nengie chaka, nkiludi na kamata na vipenda dinye choka san choka. Sina muda kubishana na vijana fake, kiniona na tajire basi na pishana bank. Mimi na wanangu kama samata na gank, wezi kuleta stories za kimama mama bata point. OMG ipo, that's my dream team. Chocha rap bongo tulisha team. Matozi wana kujikuta wenda wazim, diona ni dialo minikuta na YG. Shake wana lala studio na umpea pakuche. Save hamna shida ghetto mashuka meupe. Mama zako na niganda ganda kama kupe. Bada hii session enda zangu zenji kula pupu. Here come mrapa bovu na wafieka, ukiona bebe kalipo na mimi nimejieka. Usholi stack ujana nitawacha nikizeeka, na wala kisha nafungulia sound home theater. Yombe calm down relax sit back. Mishabiki wa damu wa msimbazi simba, kwa kukinukisha nimelikalisha kimba. Panya paka kafika cha kukushauri chimba. Fika mpaka ulipo, fata pesa zilipo, piga pini pande zote haleluya wilipo. Blandi kubwa filipo, sitishwi na vitisho, vina vimepangiliwa mwanzo kati na mwisho. Nafanya yango and got no fucks to give, fighting for my life to live. Nipo studio wana mwita wenta leta kato live. Shida yako weni wakitabo mecha kato tease. First heart, kapa leta hand, I'm taking a shot for lease. Go my back to back, he's back to back, he's back to back. Throw a party to pat, keep it black in black. Kula skid on black, kula poka na kuleta blah blah to tack. Do maana nazid kufanya, nazid kusanya, nazid kuhanya, nazid kwa kanya. Mna njia za panya, na idea za chanya, mna ibian kifanya. Igana hii nikipanda chato nataka ni fall, wanataka niwe kama before. Hawataki nikisanuwe jo, minataka nizikamuwe flow. Sache paka wani kwa luwe low, misinaga maluwe luwe low. Kiwalani miniagiza do, sasa basi vya bule bule no. Shade, siku posti japo shopro stelo peji ina mambo mengi. Wekuwa mpole, I'ma take you off for your birthday. Madada wa mjini buwana, usiwape gambe. Utasikia hiyo ngoma kwa mbona pambe. Zangu mi kwa piga pini, you gonna come back. You ya beat ya bobo ngoma kambele. Yeah, here we go, here we go. Hili dundo madawa kulevya illegal. Sia wa uni tunafuta pesa ilipo. Haya sasa kama unavyotona, here we go. Nobody's on. Sasa kwa wale wanaitaka vita, tutapigania wapi? No fighting zone. Kwenye crew yangu wona mweza nani? Summon, convoy, nobody know. We out, yeah. Rooftop, PNT, baby. Capo, Toyo, yeah, yeah. Petty money Rasta. Oh my, SMG. You already know.